Awubinde le nto boyithethe niyadelela sanibona bafazi Awubinde le nto boyithethe niyadelela sanibona bafazi Awubinde le nto boyithethe niyadelela sanibona bafazi Awubinde le nto boyithethe Niyadelela, sanibona bafazi. Awubinde le nto boyithethe. Niyadelela, sanibona bafazi. Wena mfazi, usukwalithi. Niyadelela, sanibona bafazi. Awubinde mfazi, ungasukwalithi. Niyadelela. Awubinde le nto boyithethe niyadelela sanibona bafazi Awubinde le nto boyithethe niyadelela sanibona bafazi Wena mfazi usukwalithi niyadelela sanibona bafazi Awubinde mfazi ungasukwalithi Niyadelela, sanibona bafazi Awubinde le nto boyithethe niyadelela sanibona bafazi Awubinde le nto boyithethe niyadelela sanibona bafazi Awubinde le nto boyithethe niyadelela sanibona bafazi Awubinde le nto boyithethe Niyadelela, sanibona bafazi Wena mfazi, usukwalithi Niyadelela, sanibona bafazi Awubinde mfazi, ungasukwalithi Niyadelela, sanibona bafazi Awubinde le nto boyithethe Niyadelela sanibona bafazi Awubinde le nto boyithethe Niyadelela sanibona bafazi Wena mfazi usukwalithi Niyadelela sanibona bafazi Awubinde mfazi ungasukwalithi Niyadelela sanibona bafazi